khona inkwenkwenqane elusile inkomo ezifana nezapha ekhaya kowadobo rhasi. Hayi awuzentwana awuzondixelela, balahleka inkomo zapha ekhaya ndakubona sawelusile inkomo bengekho nkomo kuzona zivela phi. Hayi awuthethe inyani khaya. Uyibambe kanjalo sa ungakujethele kwayo usayibambe.